dusangire ijambo.
Tabasuhuje abakunzi ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo, kandi mboneyeho n'umwanya wo gusuhuza abadukurikiye hano kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Ikiganiro cyanone turaho ijambo abaturage baturi mu mpaka wa Kanyaru uhuza igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi mu majyepfo y'u Rwanda. Ni ku ngingo y'imigenderanire ku baturage b'ibihugu byombi. Hashize iminsi humvikana amagambo ari magatima rubanda ku mpande zombi ko imibano y'ibihugu byamye bisangira kabisi na gahiye ko yaba igiye kuzanzamuka. Mu ntangiriro z'uyu mwaka umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yari yatangaje ko hari intambwe nziza igamije kuzahura imigenderanire imaze imyaka igera muri 6 yarazambye.
Navuga rero ko hari intambwe igenda iterwa ishimishije, ngira ngo mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'abarundi n'abanyarwanda abantu uko bikwiriye uko byari bisanzwe n'ubundi, ndetse n'ibijyanyaga bitera ibibazo bindi by'umutekano bijyanye no ku mupaka mujya mubikurikira muri za Kibira na Nyungwe. Hari abantu bitwaje intwaro bambuka bagatera u Rwanda bakongera bakaburira mu Kibira. Ibyo turagenda tubyumvikanaho n'abarundi uko tuzagenza icyo kibazo kugira ngo kiveho burundu. Ababiri inyuma rero bazarushaho kugira ibyago icyo kimwe. N'ubundi ntabwo ari cyari kigoye cyane, gusa ni nka menasi n'akantu n'ubuntu, ariko ubundi ubwo biraza kurushaho gutungana.
Ku ruhande rw'u Burundi naho mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana imbwirwaruhame z'abategetsi zumvikanisha ko ibintu byaba bigiye kujya mu buryo. Gusa mu gihe u Rwanda rwafunguye imipaka yarwo yo ku butaka iruhuza n'ibindi bihugu bituranye, ngo hari byo rutarubahiriza kubireba u Burundi binafatwa nk'izingiro ry'ikibazo gituma u Burundi budahita bufungura imipaka yabwo. Uko niko madamu Ines Sonia Niyubahwe uvugira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Burundi yabitangaje.
Uburundi bwarasabye u Rwanda yuko bwotanga abarundi basanzwe bari mu Rwanda bagirizwa yuko bashatse kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Icyo ntikirashyirwa mu ngiro. Kubw'ibyo rero imigenderanire iriho ni myiza, mugabo turacyakeneye kwitosora, ari nacyo gituma imbibi zitaruguruye.
Ku ruhande rw'u Rwanda umutegetsi wa vuba uheruka kumvikana komoza kuri iyo mibano y'u Rwanda n'u Burundi ni Bwana Edouard Ngirente, umukuru wa guverinoma mu Rwanda. Ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, Minisitiri w'Intebe Ngirente bamubajije aho urugendo rwo kuzahura imibano rwabarugeze.
Kuri iki kibazo nagira mvuge ko kirimo kuganirwa kandi ibiganiro bigeze kure. Ntabwo ndajya mu kubabwira ngo haza guherekanya kanaka na kanaka, ntabyo guherekanya ndi buvuge hano, ariko nagira mvuge ko iyo guverinoma yiyemeje kuganira ikibazo irakiganira, kandi guverinoma y'u Rwanda n'u Burundi tumaze iminsi duhererekanya intumwa z'u Burundi za mu Rwanda, iziva mu Rwanda z'igi Burundi. Ibiganiro bihagaze neza, nababwira ko umwana wacu mu Burundi urimo kubyuka ujya heze. Nta details zindi, ariko ndagira mbabwire ko umubano wacu mu Burundi urimo kugenda ubyuka umera neza, n'imipaka ikaba izafungurwa mu gihe cya vuba. So icyizero kirahari, kandi ni icyemezo cyafashwe n'ibihugu byombi cyo kugira ngo umubano ucyuke kandi ubyuke neza.
Nkabibutsa ko itosekara ry'iyi mibano rifata umuzi cyane ahagana mu mwaka w'2015 ku butegetsi bw'uwari perezida w'u Burundi nyakwigendera Petero Nkurunziza. Muri uwo mwaka nyine yashatse kwiyamamariza indi manda, ariko ivukamo ibibazo byatumye u Burundi bushinja u Rwanda mu buryo bweruye ko rwashyigikiye abashatse guherekanya kwigendera. Ni ibirego u Rwanda rwamaganiye kure. Muri iki kiganiro murumva imibereho y'abaturiye umupaka wa Kanyaru kugeza ubu biboneka ko hamwe hahindutse amatongo. Murumva uko biteguye kuba imipaka yafungurwa. Turanumva iki ngingo ivuze mu rwego rw'imigenderanire n'ubukungu. Mbahaye ikaze. dutangira nyirabwana Elia Ngendakumana ari kumwe na bagenzi be
nako batagize nkuko bari babitangaje yuko umupaka uzafunguka tariki 27 kwa gatatu niba nibuka neza cyashyizwe mu bikorwa cyashyizwe mu bikorwa twe nk'abantu batuye hano ku mupaka twarabibonye umupaka warafungutse uwo munsi twari tuzi yuko nyine dushobora kwambuka tukajya Burundi nk'ibisanzwe tariki 7 harageze tujya hariya ku mupaka imikuru y'immigration badutuje to twumvaga ko muri twe byarangiye tugomba kwambuka tukajya Burundi ariko bamwe muri twe bageze kwane rwo hakurya twasanze abapolisi b'i Burundi batubwira bati twebwe ntago byemeye ko muze mwebwe iwanyu bakinguye ariko twebwe ntago turakingura mugenewe mutegereje natwe tuzakingura leta nibitangaza twebwe ntago hakinguye no kuvuga ngo twebwe isaha nyine twibereye ahangaha gutyo tuzi neza ko hano ku ruhande rw'u Rwanda harakinguye Burundi ntabwo hafunguye umva ko haracyarimo ikibazo gikomeye
kuba bashobora kuba bafungura iyo mipaka impande zombi mu byiteguye mute
tubyiteguye neza cyane dore ko hanini umupaka n'ubuzima bwacu abantu batuye muri aka gace bose ubuzima bwabo bushingiye kuri uyu mupaka business nyinshi zikorerwa hano zishingiye kuri uyu mupaka n'ayo mpamvu ubona imishinga myinshi yagiye ihagarara y'abaturage ndetse bamwe na bamwe mu bari bifite bakimuka bakigendera kuko nta bikorwa byari bikijya imbere no kuvanga rero baramutse bakinguye hakurya nabo baramutse bakinguye nta kibazo rwose twabyakira neza kandi twabyishimira
abaserikare turi kubona hano ku mupaka barasanzwe bahagenda cyangwa ni mu bihe bidasanzwe
oya barasanzwe bashinzwe umutekano nta kibazo hano ni ku mupaka bakondwa mu mupaka nta kibazo
baragarura mwiyumvise mute
okay twebwe muri twe twumvaga yuko twadufite icyambere twadufite ibyishimo byuko ubuzima bugiye kongera bukasubira ku murongo noneho uwo munsi uriya munsi buriya nubwo twari twambutse ntago tubyayivuze ko tugiye gukora ibikorwa cyangwa se gushaka y'amafaranga oya twari twambutse ngo turebe yuko koko rujya n'uruza rwagarutse kuko bimaze gupfa nyine twese twabonye yuko n'ubundi bintu bikiri bya bindi ntago byadushimishije bamwe muri twe bumvaga ko bagiye kwambuka hakurya bakabajya muri restaurant bakaka ibyo kurya bakajya mu kabari bakaka icyo kunywa cyane cyane kara kamosteri kaho abantu bumvaga ko bagiye kongera bakagasoma ariko bagarukiye mu kiraro nta numwe wahageze
uravuga amosteri box
yes nta numwe wahageze rwose bagarukiye mu kiraro
mwari muyikumbuye
cyane imyaka hari ishize ari myinshi
none se kwa kundi abantu begereye imipaka habaho tugira twa pajya twatubwira bitango ninja ya panya utwibusa ntabwo ubungubu ushobora kunyura mu buryo wenda bitewe n'amategeko ariko ikagera hano
ziriya nzira nta twe nk'ahantu turi umupaka ntabwo tuzemera uretse ko hano nta n'izi hari aho wanyura hose nyirango ntubyiboneye aho wanyura hose wafatwa nta ntazihari
ndabona ngo hararinzwe mu buryo
aba harinzwe mu buryo bukomeye nta hantu wanyura ntahantu wanyuretse gutegereza umupaka ukagenda nta kindi
ibyifuzo noneho biracyari bya bindi n'ubundi ku bantu kuriye umupaka
cyane rwose ibyifuzo biracyari bya bindi kuko twe iyi saha tuzi neza yuko pe hano iwacu ku ruhande rw'u Rwanda harakinguye ariko urabona ko ikibazo kiracyari hakurya i Burundi ntabwo ho hakinguye nkaba ngo twe rero turacyafite ikibazo nk'uko ubushize mwatubwiraga yuko hari ibiganiro bihari mu rwego rwa diplomasi yego favuga tuti nibakomeze nakomeze baganire babikemure imigenderanire yongere igaruke hagati y'abanyarwanda n'abarundi
hariya mbere wakoraga iki mbere yuko bafunga imipaka
mbere yuko bafunga imipaka gye nari umuntu ucuruza inyama
mucoma
hano ku muhanda ku mupaka wa Kanyaru
ku buryo bafunguye umupaka wabisubiramo cyangwa wa
cyane rwose cyane nakongera nkajya kurangura ihene ngacuruza ibintu bikagenda neza ariko ubu ngubu ntabwo byakunda wenda sinzi niba babyumva mu biganiro bagirana bazagerageza kumvikana ku kintu giteye gitya niko urabona mbere y'uko umupaka ufungwa ku bw'impamvu za covid hari akantu kari gahari hano ku mupaka twe nk'abantu baturiye ku mupaka hari ikintu cyakundaga kutubaho ugasanga nk'umuntu araturuka hano mu Rwanda akajya hakurya i Burundi noneho yajya i Burundi akaba yahohoterwa bo noneho umurundi we yaza hano rwose akisanzura agakora icyo ashaka byose ntihagire umuntu umukoza n'urwara akasubirayo amahoro
abarundi babyita kwidegenza niyo nimbekirwa n'abanyarwanda barabivuga
no kuvuga ngo bo bari idegembyaga naho twebwe ugasanga kujya hakurya turagenda twikandagira ariko bo bakaza batikandagira icyo kintu nacyo bazakivugeho bareho uburyo bagishyira mu bikorwa nacyo bazakiganireho kuko yego bashobora gufungura yego none umunyarwanda yavana agiye guhaha i Burundi cyabagaho umuntu akajya guhaha i Burundi yagera hariya kuri bariyeri ku mpaka cyahashye bakabimwambura akaza gutyo kandi yari yahashye ariko umuntu agaturuka i Burundi afite imodoka agapakira imodoka y'ibirayi wakanyura hano agahita akagenda rwose ntihagire umukoraho
abana bo babigeze bagerageza kwambuka
abahe
abo ngaba bitaye
bagaze wowe yarije wabigerageje
bose umeze ute usanze hano umeze nk'uwigunze iwanyu ni he
wacu ni hano haruguru karamba
mbere wajyaga i Burundi
i Burundi narahajyaga mane ufatanaga akajeta aho hepfo banafite indangamuntu nyine ntabwo wafate akajeto ariko ngiye kubona nayo ubwanyu ufite narahajyaga
none ejo bundi bavuze ngo bafunguye imipaka nawe wabashije kugerageza gushaka kwinjira mu Burundi byagenze bite wowe
kujya gushaka kujya mu nyambo ku Burundi babanje kuduhagarika ari akunze ku kiraro babanza baratwandika kugira ngo tugereyo bongera badusubiza inyuma abapolisi b'i Burundi barabyanga tongera turagaruka ariko nyine basi bavuga ngo i Burundi ntabwo byemere kugira ngo tugere hakujya kubera ko hari ibyo bari bavuze ngo twega tutakoze nyine byerekeye nuko i Burundi batabyemera ariko urumva ko nyine aniho babyanze
kuva u Rwanda rutangaje ko ibintu bishobora kuba byaba bigiye gukemuka mwiteguye mute ko biramutse bikemutse mubyiteguye mute
cha hasabi hagiteguye kugira ngo tugere hakujya nyine duhegahega amafaranga byaba ari byiza kabisa pe byadushimisha natwe kubera ko natwe tuguma hanga twicaye kutugora n'akazi ariko kumva ko habonetse akazi nyine kumva ko haba hatuyoheye kubera ko haba hongeye akaduha imibereho myiza kuko natwe ntagatwega tuba turimo turavuga ngo duhiga amafaranga tuyabure noneho rero tugaho twica ahangaha nako ntabwo tuba aritwo twishimye
none wicaye hano rero kandi
n'akazi nyine nawe nta kazi mfite kabisa
none uburarya ute
ubu ndajya nyine ari uko nyine ndinze no kuvuga ngo ndoza ni moto kugira ngo mbone na 500 njye guhaha ibijumba by'abana nyine kubera ko nanjye ubona ko ntabwo nishoboye kurandi mu cyiciro cya mbere cyo kuba nanjye ni muri leta ariko nyine nta mubereho myiza afite kabisa
moto zo urazikurahe ko ndi kubona igihe nagere hano ndi kubona uriya musore amaze koza niba ari ebyiri kandi nta zindi ziri kuza muzikurahe ibyo niba ariko mucungiraho ubuzima
abantu nyine twogeza ni moto nuko baba bamanutse ariko iyo bataje hari imodoka nyine ziba zaza ahangaha nyine ziva ahangaha natwe tukazogereza mbere twazogerezaga 2000 gutyo ariko ubu ngubu tuzigaye tuzogeza 500
bagao mete da mete
da
umeze neza je ni twari ke ndumene makoro ara je kuri amerika nari mbagezemo mbona mu bitwe agundi amasanga yanga saa 5 abantu bari mu kazi mwebwe ko mwigunze noho
twega nta buhoro kubera ubu nta kazi dufite mipaka gifunze karundi banza gufungura ubu ngo nta twe twabaga turi mu kazi ariko mipaka ufunguye none ko umupaka udafunguwe ntago nta kazi dufite ubu ngubu ntago dufite twicaye ku muhanda gucya gusa
kugira ngo mubashe kurya mu bugenza mute
no kujya kwacu n'imana kubera umupaka ugifunguwe no twaga dufite ubuzima hano turi ba mucoma abandi ari abakokayi abandi ari abakatamatike mbega barundi n'abanyarwanda tugendana ariko ubu ngubu wapi ntakigenda pe
namenye amakuru ko umunsi bafunguye abanyarwanda mwari mwambutse mugeze hakurya barabagarura nibyo
nibyo
baragenze bite
twaragiye baduhutuje tuje nyine bakimara gufungura umupaka turagenda tugeze Burundi badusubiza inyuma batubwira ngo hari ibyo ngo batarakemura ngo nibabikemura ngo bareka tugere iwabo na n'ubu twarategereje ko batubwira haranze ariko twebwe mu Rwanda wacu twakakajeto twaje nk'umuntu w'umunyamahanga yambutse twagera i Burundi tugatatwongera tugasubira inyuma ariko baduhakaje tiwacu ariko i Burundi ntabwo bemera ko twambuka
wowe baramutse bafunguye umupaka ubyiteguye ute nk'uko u Rwanda rwabitangaje
nk'uko twari twakoraga bafunga umupaka byaba ari byiza kuko twakongera tugakora nago kakongera kwicwa n'inzara nk'uko ubu ngubu bimeze kongo bu turirwa hano ku muhanda twabona moto tukayoza twabona imodoka tukayoza ariko nakazi katizewe nyine kuko isaha n'isaha tutaba tuzikiribuze ariko urumva umupaka ufungutse twakongera tugakora tugasubira mu mirimo yacu tukongera tukabona amafaranga
hanyuma wowe ukavuga iki
yewe ikibazo afite nange nke cy'abagenzi banje bavuze kubura hano twegwe twari bamucoma hano ariko kuva uko covid itangiriye ubu twese tujya mu cyaro turicara ubona kuza hano nyine kuba ari ukugira bwire kugira umuntu aba yihozahoza ntabe aratongana n'umugore mu rugo kubera urabona nta kazi gahari nyine umuntu yirirwa yicare hano nyine kugira bube bwire
ubu ku mupaka ni ukuduhagaze ni ukure Burundi hariya ntabwo ushobora kurengaho na gatoya
kirazira ni ukwirirwa hanyine uko bareba kuriya na nyine ko mpareba
icyo mukumbuye mu Burundi ni iki
kintu dukumbuye Burundi dukumbuye kubonana n'abagishiki bacu basukuru bacu bagenzi bacu nta kindi kintu kindi umuntu ahakeneye ubona ko iyo bari kugenda gucya natwe tujyayo tubona ari ibintu byiza cyane kamose tena nako twarakanwaga tukibona amafaranga nyine tukagira tukagasoma tukongera tukigarukira
mugiye kumva mukumva ngo ejo mu buryo butunguranye barafunguye mwakwiyumva mute
byaba ari byiza cyane hobo kubera ubuzima bwa bugiye kongera gutangira bushyashya
gye byaguma gutya
yagumye gutya nyine urabona byaba ari ibibazo urabona tutagowe cyane ndaba nk'ahantu umuntu aba yicaye kuva mu gitondo nta kazi ntacyo gusa urabona hari inyungu zirimo nyine tutashoje
uwagushyira imbere y'abategetsi b'ibihugu byombi u Rwanda n'u Burundi wabasaba iki
nabasaba ubuhahirane kugenderanirana ndetse tukagira urukundo bitewe n'uko n'uri na mbere hose twakundanaga iby'amacakubiri tukabivamo ntituvuga ngo twaherukanaga ngo noneho ntitwashaka ngo twongere twivumbure bya bindi bitangiye bizo by'amacakubiri turavuga ati icya mbere reka dusangire akabise n'agahiye n'ubundi icyo twafaga cyararangiye
muracyateze amatwi ikiganiro dusangire ijambo ku ijwi rya Amerika irareba ku ngingo yo kuba imipaka y'u Burundi ishobora gufungurwa mu bihe abategetsi bita bya vuba icyo byatanga by'umwihariko turi ku Kanyaru mu majyepfo y'u Rwanda kuri mikoro muracyumva eko yo ubusa aha ku mupaka wa Kanyaru hari abagore bahoze bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka nyuma yaho imipaka ifungiwe ubwo ubucuruzi bwarahagaze ariko abo bagore nabo bamenye amakuru ko umunota ku wundi imipaka ishobora kuzafungurwa ijwi rya Amerika ryasanze abo bagore bari kubahugura twaganiriye n'umwe mu babahugura
nitwa Niyodora na Gerardine nkaba ndi umukozi ukorera hano muri proje yitwa mupaka shamba leto akaba ari umushinga wita ku bagore bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka wo ku Kanyaru uyu mushinga ukaba uterwa inkunga n'ikigo cya Alerte Rwanda ndetse na Komisiyo Episcopale de la Justice EP w'u Rwanda muri make rero umushinga hano ku Kanyaru umaze igihe cy'umwaka ntabwo umaze igihe kinini cyane ariko waje kugira ngo utegurire abagore bakora ubucuruzi buto buciriritse bwambukiranya umupaka bafashe kumva gukorera hamwe icyo bimara kwizigama ndetse no gukoresha uburyo inguzanyo kandi bakazibyaza inyungu muri make rero turabegeranya mu matsinda mato tukabasha kubahugura tubaha ibiganiro bitandukanye ku butabera n'amahoro kwirinda urugomo n'intambara za hato na hato hagati yabo kandi noneho tukabafasha no gusobanukirwa uburyo bwo gukorera mu itsinda ndetse no kwibumbira mu makoperative aho tubigisha cyangwa tubasobanurira amahame agenga amakoperative mu Rwanda kugira ngo nubwo umupaka ufunze ariko igihe cyose bazaba bashobora kongera kwinjira muri bwa bucuruzi bazakore ubucuruzi bunoze bugendeye ku mategeko kandi butarangwa n'amakimbirane
by'umwihariko kuri aba ngaba bakoreraga ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi uyu wa Kanyaru ibyo wavuga muri kubapfunyikira nk'impamba muri ayo mahugurwa kimwe bibiri bitatu ku buryo bazakora mu buryo wavuga butandukanye n'ubwo bari bariho igihe baramuka bafunga imipaka ni nk'ibi
Icyambere navuga nuko babashije kwibumbira mu matsinda mato. Iyo kwizigama aho bafite ubu noneho bafite igishoro navuga ngo igishoro rusange kuba ko mu matsinda barizigama. Hanyuma ikindi cyakabiri navuga nuko ya matsinda noneho igeze ku rwego rwo kwibumbira mu makoperative. Hanyuma mu makoperative bizaba byoroshye kubera ko bazaba bafite ibyangombwa bisobanutse bigenga amakoperative yandi mu gihugu, kandi noneho bakabasha guhererekanya n'andi makoperative akora ku yindi mipaka cyangwa mu gihugu imbere ibicuruzwa biturutse mu Burundi ku gace ka Kanyaru hano batuye bakabasha kuba bakorerwa ubucuruzi hamwe n'andi makoperative mu Rwanda. Ikindi cya gatatu wenda navuga nuko turimo kugerageza kubasobanurira cyangwa se nabo ubwabo ngo basobanukirwe amahame agenga ubwo bucuruzi butarangwamo amakimbirane atarimo urugomo, kubera ko amakoperative mu gihugu afite amahame agenga amakoperative, bakamenya ko bwa bucuruzi ari ubucuruzi bwa kinyamwuga atari ubucuruzi bakora nk'uko babukoraga mu kajagari.
Harimo ibibazo ki?
Ibibazo byarimo urebye nuko bwa bucuruzi bukorwa mu kajagari buri wese yakoraga yirwanaho ku giti cye. Muri ubwo bucuruzi kandi ugasanga baragerageza gusa nk'aho babangamiwe no guca kuri gasutamo ngo basorere ibicuruzwa byazanye, ndetse bimwe mu bicuruzwa bitemewe kwinjira bakagerageza kubyamutsa ku ngufu, cyangwa se ugasanga bahanganye hagati abari abagore bo mu Nyarwanda bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya mu mupaka w'Akanyaru usanga bafitanye amakimbirane n'abandi bahurira mu isoko cyangwa abakozi ba gasutamo cyangwa abapolisi cyangwa se nabo hagati yabo ugasanga bafitanye amakimbirane, ndetse no mu miryango yabo ugasanga bafitemo ibibazo by'amakimbirane. Ariko ubu ngubu dukurikije uko ibiganiro twabateguriye byubakitse, nabo ubwabo batanga ubuhamya yuko bafashijwe ndetse no mu ngo zabo amakimbirane atakigaragaramo.
Ubu igihe taka ako kanunu ko kayo makuru ko igihe runaka umunota ku wundi bashobora kuba bakwinjira muri ubwo bucuruzi mpaka yafunguwe.
Kubera ko amakoperative yabo ubu ngubu harimo akora ndetse yahawe n'inguzanyo na RIMU, hakaba ndetse n'abandi barimo kwitegura kugira ngo babone ubuzima gatozi. Andi makoperative ayo matsinda arimo kwibumbira mu makoperative ni amatsinda mashya arimo kwibumbira mu makoperative, ariko hari hasanzwe hari n'amakoperative akora. Hanyuma ayo matsinda arimo kubaka amakoperative vuba ku buryo tugiye duteganya ko bahabwa nabo ibyangombwa byo gukora nk'amakoperative ubuzima gatozi, igihe cyose umupaka wafungura ntibongere guseruka bajya mu bucuruzi mu kajagari umwe ku giti cye irwana, ahubwo bagenda nka koperative.
Murakoze cyane.
Ntacyaruta umushyikira nono ku bindi mwe bande mu mubano w'abantu, mu mubano w'abantu.
Tugana ku musozo w'ikiganiro, abazobereye mu by'ubukungu baravuga iki kuri ingingo? Navuga nyina bwana Kanizu Isibihira aratangira agaragaza agaciro k'imipaka ihuza igihugu n'ikindi.
Imipaka buriya ni itegeko ubukungu bw'igihugu, cyane cyane mu mibanire y'abaturage n'impande zombi z'umupaka.
Gute?
Navuga wenda nko mu by'ubukungu bworoheje buvuye ku musaruro w'abaturage, kubona hagati yawe n'umuturage wo mu kindi gihugu akeneye ibintu akabibura kandi nawe bifite ukeneye amafaranga ntubashe kubimuha. Ni ikintu buriya abaturage ntabwo ari ubukene gusa, ahubwo no mu mutwe bumva bafite ikibazo, bumva bafite ikibazo cya depresiyo gisa n'ikihungabana. Kuba ufite ikintu wabonamo amafaranga ukabura uko ucyambutsa, kuba ucyambukije bakakikwambura cyangwa bakaguhana, urumva ni ikibazo kitoroshye. Kandi kera ho ntibyabagaho kuko imipaka iya yazanywe n'abazungu bagabanya ibihugu, ni ikintu kitari mu muco w'abaturage. Numva rero imipaka nifungurwa abaturage bazabanza bumve no mu mutwe wabo cya kintu cyari kibaremereye kivuyemo, ariko noneho babone n'amafaranga, babone uko bishyura mituweli, babone uko bishyura minerivare, babone uko bahaha n'ibyo bakeneye. Kuko nk'ubu ng'umuturage wo ku mupaka ashobora kwezwa ibishyimbo akabiri ibindi bikazamungwa yarabuzwe habishyira. Nkumva rero dukoze vuba abanyapolitike bacu bakabijyamo vuba bikihuta nibura uku kwezi ntikurangire imipaka idafunguye.
Iyo umuturage yumvise ngo ibihe ni bya vuba imipaka irafungurwa ibyo byo nkubaye nkugira icyo ubwira abanyapolitiki b'impande zombi bababwira iki?
Yewe icyo nababwira ni uko kuba narize ibintu bijyanye n'ubukungu n'imibereho myiza byose bikenera imibare bigakenera n'amatariki. Ubundi bumvikanye koko niba bagiye mu mishyikirano bashobora kuvuga bati dore turi mu kwezi kwa gatanu ntituzarenze ukwezi kwa karindwi imipaka itarafungurwa. Ndetse bakagenda banavuga bati hano mu Rwanda dufite ibiro nka toni cumi z'ibigori zitegereje kwambuka zinzi i Burundi. I Burundi bakavuga bati dufite toni ebyiri z'imbuto zitegereje kwambuka ubuzenda kwera zisigaje ukwezi kumwe. Ati rero mudufashe izo toni zoye kuzangirika. Naho ubundi ubuzi mu minsi ya vuba iminsi ya vuba niyo yaba umwaka ntawakujeba, niyo yaba amezi abiri ntawakujeba. Niyo mpamvu mu bintu birebanye n'ubukungu utanga imibare ugatanga n'igihe. Ariyo mpamvu niyo dukora imishinga ahanyuma dukora tureba icyo bita rentabilite cyangwa urwunguko tugenda tuvuga ngo mu kwezi kwa gatanu uzatera imbuto, mu kwezi kwa gatandatu uzazibagarira, mu kwezi kwa karindwi uzazisarura. Utabishyizemo ushobora no kumara amezi atanu cyangwa umwaka, kandi uzi ko ibihingwa byinshi buriya byerera amezi atatu niko Imana yabikoze. Ukavuga ngo nzahinga ibigori mu kwezi kwa gatanu nzabisaruye mu kwa cyenda, ntabwo bibaho n'ubuhinzi mu kwa gatanu bisarura mu kwa karindwi. Urumva rero ako kantu karabura muri iriya mishyikirano iba. Wibuke ko no mu mishyikirano tuyikorana na Uganda
yego
abantu bagiye hariya ikaniga bakora imishyikirano ndetse hari n'abaperezida b'ibindi bihugu, ariko wabonye ko mu gihe twizeraga ko bizakorwa nko mu mezi atatu byakozwe mu myaka hafi itatu.
Yego,
icyo kintu rero abanyapolitiki bagomba gukoresha iriya mibare ubwabo babikora bati twebwe niba rimwe koko mwumva gufunga imipaka bibangamiye turakeneye ko muyifungura mu mezi atatu. Abandi bakakubwira bati kuko amezi atatu arashoboka cyangwa nane cyangwa n'atanu. Noneho umuntu ntahore mu gihirahiro yibaza imipaka izafungurwa niyo imipaka izafungurwa ryari, nyamara uwasabye ko ifungurwa yasabye amezi abiri cyangwa yasabye atatu. Naho ngaho binareberwa noneho bakavuga bati iyi mishyikirano yakozwe neza.
Igihe baramuka bafunguye imipaka murabona ubushyuhe bwahoze hagati y'ibihugu byombi byahita biza byafata igihe runaka byagenda bite?
Bizahita biza kuko niba bikora buri muntu wese yumva ku mutima we abyemera. Kuko hari abo bya bindi bita ngo kubwira umuntu ibya nyirarureshwa cyangwa kumwemera ibya nyirarureshwa, ariko nta n'ibya nyirarureshwa bikenewe kuko ari abaturage barabikeneye, ari n'abanyapolitiki barabikeneye. Ku buryo rero kizaba ari ikintu cyiza hari i Burundi ho hari n'akarusho twajyaga tujya gutahayo ubukwe dushingirayo nabo badushingira. Ni ukuvuga ko uriya mupaka nufungurwa nyuma y'ukwezi tuzatangira kubona ubushyuhe atari agashyuhe, kuko n'abantu turavuga ururimi rumwe turumvikana. Usanga iyo umunyarwanda ahuye n'umurundi rwose baseka bakishima bakaganira ibintu byinshi.
Bwana Kalizius Bihira, turamushimiye cyane ku musanzu we mu kiganiro dusangira ijambo. Nishimiye kandi n'abandi mwese mwagize uruhare rwanyu muri iki kiganiro. Nishimiye namwe mwadukurikiye. Hagati aho mukomeze kunogerwa na gahunda zacu kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Mwumvaga Akabyo Busa naho utaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.